chunkysupplier.com.
Sauti ya virasi, ana mwanangu sasa.
Wido. Wellness come to body.
Nando mana sare sare, umweja na ulipita, umwe nyumbani, msalamu kushindwa kuwacha. We mtoto sare sare, umweja na ulipita, umwe nyumbani, msalamu kushindwa kuwacha. We mkia, we kama vipi ya mkia. Mwanangu amkia, weka mabibi amkia, washika kichwa amkia bas, we amkia bas, we amkia bas, we amkia, washika kichwa amkia bas, we amkia bas, we amkia bas, we amkia, washika kichwa amkia bas. Wesare, heshima yangu nanibania, jana umekuja nyumbani umeshindwa salimia. Sare, kwenye stare kujifanya unanijua, punguza shopa mitika si watu atakunyanyua. Sare, sare unanichanganya, mambo yako kakambane noma sana, hatuna shindwa kuheshimiana, ndevu mkubwa ndevu vavanya vavanya, samaki mkunje mbichi leo na kukanya, heshima kwa kila mtu kijana. Zala uso kitu cha mana, ujui kesho nani msada wa mana. Jojo funzo na mama yo dunia takufunza, uwe kama mgeni kari yako uliza. Mitikas, hakuna ganguvu za kiza, kuto shima maraba shika moki uliza. We amkia, we kama vipi amkia. Mwanangu amkia, we kama vipi amkia. Nando mana sare sare, umwe jana ulipita, umwe nyumbani, msalamu kushindwa kuwacha. We mtoto sare sare, umwe jana ulipita, umwe nyumbani, msalamu kushindwa kuwacha. We amkia, we kama vipi amkia. Mwanangu amkia, we kama vipi amkia. Washika kichwa amkia bas, we amkia bas, we amkia bas, we amkia, washika kichwa amkia bas, we amkia bas, we amkia bas, we amkia, washika kichwa amkia bas.
Washika kichwa amkia, kwangu ndo kwetia, moto ndo sikia mbele na hakuna kwenda fia, wose kinwabia, chawala kafungua, tafu piga kelele hata kama soda kulia. Shima nimeshika mope, simesidi wendo inawaka bako. Michezo kupima, iyo mwangu noni, mwendo kusaka kechi, paka waseme po. Heshimo shima toshime anese, izo sawa pisa kiwa kimse. Never lose no mistake ese, no switch no stack imze.
Weshika kichwa mkia.
Kids,
ash,
we know.
then it. Why show me show?
Free Nation.